waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
wuxuu ahaa gef runtii ah karaahiyo. taas ayaa ahayd jawaab carale oo ra-iisul wasaare Scott Morrison uu ka bixiyey markii sarkaal ka tirsan dowladda China uu barta Twitter-ka dhigay sawir been abuur ah oo muujinaya askari Australiana oo dilay ilmo yar oo Afghanistan ah. waa tallaabo ay u badan tahay inay uga sii darto xiriirka awalba ka sii darayay ee u dhexeeya China iyo Australia. wuxuuna ra-iisul wasaaraha Australia ka dalbaday China raalligelin inay ka bixiso sawirka Twitter-ka la dhigay. sawirkan Twitter-ka la dhigay ayaa ka caraysiiyey gabi ahaanba siyaasiyiinta Canberra. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee China, Li Jianzhuo, ayaa barta Twitter-ka dhigay sawir naxdin leh oo laga been abuuray oo ah muuqaal askari Australiana oo mindi dhiig leh qoorta uga haya ilmo yar oo Afghanistani ah. ra-iisul wasaaraha ayaa ku tilmaamay tan karaahiyo gaf weyn ku ah Australia.
It is utterly outrageous and it cannot be justified on any basis whatsoever.
waa wax runtii xad dhaaf ah oo aan qiil loo hayn. dowladda China waa inay ka xishooto sawirka la dhigay Twitter-ka. waa arrin wiiqaysa sumcadda China. Australia waxay ka dalbanaysaa wasaaradda arrimaha dibadda raalligelin iyo in si dhaqso ah looga saaro sawirkaasi baraha Twitter-ka. Mr. Morrison kama dalbanayo oo keliya China inay tirtirto ama ka saarto sawirka Twitter-ka, ee wuxuu doonayaa ra-iisul wasaare Morrison in shirkadda Twitter-ka lafteedu ay soo faragelisa arrintan haddii China ay ka saari weydo. waa been cad, waa xadgudub, waana aflagaado cay ah. mana aha markii ugu horreysay oo warbaahinta bulshadu ay waxyaalaha la dhigo barahooda ka saaraan. kayskanna waxaan isleeyahay, marka laga eego akhlaaqda iyo aadaabta, waa in laga saaro. waxaa kaloo sawirkan cambaareeyey siyaasiyiinta kala duwan ee dalkan Australia. hogaamiyaha mucaaradka Anthony Albanese ayaa sidan yiri: waan la qabaa ra-iisul wasaaraha markuu cambaareeyey sawirka Twitter-ka la dhigay oo lagu beegsanayo ragga iyo haweenka ciidanka xoogga. waa gardarro aan marmarsiinyo lahayn, waa gaf weyn. Australia way isku raacsan tahay cambaareynta sawirkaas xisbiga doontaba ka tirsanowe. waddan ahaana waanu ku midaysannahay cambaareyntaas, ayuu yiri Anthony Albanese. xogayaha wasaaradda arrimaha dibadda dalkan Australia, Francis Adamson, ayaa wacay safiirka China ee u jooga dalkan si uu ula socodsiiyo sida ay Australia uga xumaatay sawirkan barta Twitter-ka la dhigay. wasiiradda arrimaha dibadda ee Australia, Maurice Payne, ayaa sidoo kale araka muujisay arrintan: waxaan ku celinayaa hadalkii ra-iisul wasaaraha ee uu ku sheegay sida dhammaan shacabka Australia ay ugu faraxsan yihiin shaqada ay hayaan ciidanka dareyska wata ee dalkan Australia ee dalal kala duwan ka soo dagaalamay. mana mudna in sidaas loola dhaqmo. waa habdhaqankii ugu xumaa ee aan arko intaan baarlamaanka ku jiray iyo intaan xilkan wasiir gaashaandhigga aan hayeeyey, tiri Ms. Payne. waxaa hadalkaas la mida sheegay afhayeenka arrimaha dibadda ee xisbiga mucaaradka, Penny Wong: waan cambaareynaynaa tallaabada ay qaaday dowladda China. waa mid aan qiil loo dayin, waa mid daandaansi ah, waa mid gef ah, mana aha fal ay ku kacdo ama dhaqan quwad weyn oo qaangaar ah. waa ku midaysannahay cambaareynteeda. beesha caalamkuna si xun ayay u arki doontaa ama aragti aan fiicnayn ayay ka qaadan doontaa, ayay tiri. Beijing ayaa ka faa'iideysanaysa warbixintii dhowaan soo baxday oo lagu ogaaday inay jiraan cadeymo muujinaya in 39 qof oo Afghanistan u dhashay ay ciidanka Australia si sharci darro ah u dileen. tallaabadan ayaa imanaysa kadib markii Australia ay ku hanjabtay inay ururka ganacsiga ee adduunka ee WTO loo yaqaano ay la aadeyso ama la fuulayso China, kadib markii China ay canshuuro ku soo rogtay badeecada badan oo Australia ay u dhoofiso China. Mr. Morrison ayaa sheegay in labada dal looga baahan yahay inay khilaafkooda xalliyaan.
There are undoubtedly tensions that exist between China.
Shaki kuma jiro in xiisadu ay ka dhex jirto China iyo Australia, laakiin ma aha in sidan loola xaalo. Australia si degan ayay iskugu dayday inay xal ugu raadiso xiisadda, si qaangaar ah, si mas-uuliyadi ku jirto, ayna doonayso in labada hogaamiye ay iska arkaan, sidoo kale heer wasiir markaasi labada dal ay u kulmaan, ayuu yiri ra-iisul wasaaruhu. Diblomaasiyadda labada dal u dhaxaysa ayaa hadda heerkii ugu hooseeyay jooga, waa dalalka China iyo Australia.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.